kweli mama umeniteka, kafiga kama chupa ya whiskey. Huo mwendo mama, ukitembea unanikosha, nikikufuata nasikia fiti. Na tena wewe ni mpole kabisa, hauna papara, tabia si tunaendana. Na tena wewe ni mpole, my baby wewe ni mpole, tabia si tunaendana. Ninayo bahati kukupata mami, we yangu zawadi,
kanipa ya Rabi, hey, hey.
Tunapenda
mawami, yani toka nywele hadi chini. Amini baby, you are so fine, you're so hot na unajua. Umefungasha mama mia, kukuhoa